Vile na piga ma flow ile vibe hizo moto na leo na tema fire changa moto so sababu ya kuretire ushindi awa moto kufeli ni dhambi mbaya matumbo joto mzee baba niko high kabu joto imejaza ile vibe ukitaka shombo mzee baba nite feli na nuka upendo nimerithi tabia nzuri maskendo skendo nilipata gazi furi mzee baba so jipumulize ni Magufuli ile kikomando komando Nigga, na check it time, mzee baba yangu mida. Ha, mzee baba, mzee baba, mzee baba. Ipo ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida. Ha,
mzee baba, mzee baba, mzee baba.
Ipo ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida. Eyo kitanda kweli machizi. Mpaka maka kiki na nani wana ngaka je watanipata yeah. Na wasoma soma na wananona mibi show na wanakoma ile mbaya vile mini na vyo flow na zi sabu number 1, 2, 3 mpaka 4 hape sabu zimelala mzee baba kweli so
mbote kama jakaya maisha bora key point masnichi bando mekato wamejunga la madenti
ile kiko mando komando trust nigga na check it time mzee baba yangu mida.
Mzee baba, mzee baba, mzee baba.
Ipo ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida.
Mzee baba, mzee baba, mzee baba.
Ipo ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida. Na bado nyumbani siyo da slum. Heshima nazipata kila sehem. Na vicheche si wataki na bonge la dem. Sitafuti fem. Baba bongo kweli nisha leta shida. Watoto hazikabi muize hata Rashida. Wanjala, huu ni msala. Zangu buli sibishani mina masakala. Wananipaka bumbi mzee bado nina ngala. Weka mashindano nibuke mimi kinara. Nguvu ya sala. Ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida. Mida,
mzee baba, mzee baba, mzee baba.
Ipo ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida. Mida,
mzee baba, mzee baba, mzee baba.
Ipo ile kikomando, komando, trust nigga. Na check it time, mzee baba yangu mida. Mida.
Music, baby.